Radio Tamani, Kede Kabaruji Amen et Fulfulde.
Mamadi Keita Tukboki Jande Gafandu Hala, Mamadu Samasi Kujangwal Sakrab Hedibe. Beta ko fudda ndem fuddi imu def imo tobe na buri unyaaji tembe yo nyaa taban tato mben paccabe hakkuni santruuji unyere tembe jiddi du tatteji leddi fuf hande fudda tato kayton botu modo do mben maccu kanku tawangal da sinngol talkuru kawral mbin donta ciagal jodo halaji di fa hande kabar heba ka do guljab amen journaliste en ciutabe madun majjube le mali dental pelle ndokobe kabaruji ngadi noddango mben yuppitere di ngun sembe kabaruji amen hande beta altenere sappo jegal urti tan 2020 bismillah sakral tafuna mpudiran basi imido hakuna malin kobe singal kobe kenyantu kawlakton leedi senegal ciagal mbien asida hakune camion jado leedi mali e mbien taxi leedi senegal latto sababu yimbe nayo heddiken denno le communique ministre transport leedi mali holliti metti mudun odo du odo kasar o mbien hajabe lam leedi de ngadi noddango mbien de jere e bangal mudun fande lek balu mbien den bete altere hande sappo jagon lut uti tan 2021 fuddi mbien imu defle mali do ko buri unyaa tema tonno imo tobe ngon peccabe hakunde unyere tema didi mbien santruuji du tatteji leedi ni fuf yo mbien den yo wattu mo musel en 15 octobre 2016 nangunde e mutra hinade di do mbien imuuji di kanon ministre jande hukki tajural dabariji bamama yalla imuuji na pewa keddan nako ben musa malli sisuko e du fastango usman nyaali buli alsisi
dabariji fu bamama yalla def ana wadire no gatire leedi meden di e mangal mudun kanye leida kode nyungitipe wam embera diyo halaji directeur centre national des examens et concours Mamed Maiga holi tivide dabereji piyama pati jande lekoli hita andi hikande bona
ko buri himbe la ujina iteme didi woni ngadobe imuji defle leedi mali de mangal mudum fu edade himbe la egube ewle jonde mu e kertube leedi mauritani le centre ngay ko buri ujinere woni ko be chaaka hakkune mudum tabereji di ka fu ko bama yella academy ngay di goto goto mu en fu ana heba renede fa imuji di heba wadde fa feewa
hedde fedde musel enseignin be sappo joy lewru october hitande 2016 kolitiwide nan jukkini fa hande bonntingol ngondingol hore be fedde de ana darte himbe wombe fedde de jukkina tabade dabareji mabbe di pati ngada fe hunde ko fawi examen haaji di usman almudu kajalo hala syndicat janginobe senyini be sappo joy lewru october hitande 2016
mi bami anniya salare wattude koyde amen e golle landingol imuji timore hitande mide kejji e darne amen de faham janginobe heddoto cuudi be keddoto to woddi be yewa kabaru jande leedi malini no wordi yarden di gouvernement lam hakkundero mi kaltana yimbe tan wiide wala fu ko mi tawtata minen ka ko mi tawtita tan woni sariya o gollire
o fodda mi fodda ana wondi e wadde le wattu mo commission communal de faa jam wada le ecole mali wondi e datude lam ko be njuka anibe boni dinde examen ngaji di fu
sakrabe tutta jam do kabaru jam bangal bem am Facebook e Twitter kabaru ndena gu satti ben satti fa hande le nukuji yogaji wuddu leedi ndi hono to songo tourno le commune jabali circle ñor ben do gongo jungo tiktab jan ko be ana buri lewru hande ka nonno to dinanguru to le circle koro ben hultama wiide imadaraji kawral na gondi wadede ndenno e le korta ko ben jamarnde heban hinade hajuji mudun dun ko hollita keddana ko heban en usman nyaal buldu fotan ko lcc
ngeni songo yimbe la jogibe kaborde ana haggi dum fala nyaloma hande yimbe la jodibe tobe ana hasindine hunde fu no holitiri wiide yimbe be mi kebi haldude mudum en kedode odo neddo mo yida inde mudum haale ko sedon to min do hin
miden goni e billare goto fu wawa nadde goto wa yaltude le gennindi yimbe yogabe e nyawbe jati mbawa yaltude gennindi yaade sawra wade fayfa be itto safari de balebe mbawa bundu wotru gonnondo le gennindi do himbe fu jogo wanno le mum dundu jaddin ko be
dum e tawede mudum fu kuyal ka fuddi yede gite yimbe lo jodibe jinankuru geni de yimbe lo koltabe wiide jihadiste uddi ana heba libbi tati jon kabaruji kebal todi ka holiti wiide joddagol so halda ana hakkune kejabe gubbe jogibe kaborde kanye amir en dede yella won kaldal kawral ngalbe kebata sinyinde hakkune mabbe
handen dina oguru halaji di ana gunde yade yeso waawide dewral wadi ka ana way hono dewral barke wadde fedde de ana han wirfitade ton le yontrende ne tit al goddo fu wada kasen dewral ana way wadde hakkunde de gere didi wonko be dewri do mun jati
ko nayorto bangal soldats en leedi mali be koliti wiide imadraji moodi ana wondi wadde de odo nokku yibe lo koltabe wiide terroriste en sappo ido woni barabe nogay go nangama ko buri dabaji temere joyi woni ko hewta le commune jabali hakkunde lewru juillet kan en août 2021 dido kabaruji ka fedde mo noddirta direction de l'information et des relations publiques de l'armée dirpa woni kaltudo dum yontere bettine o holiti kasen du wiide bomboje fadama to d'accord djihadiste en gombe lingeni songo
wakat jono kay fahude andana ka journalist en ciutabe madun majube mali do non sofiri kanko horajo of maison de la presse mali kanko ben kanon banjugu dante dardi malinkobe be jukititade imadraji mabbe yalla hurngoji do majugul birama touré mo sphinx e wobbe ciutabe hono hamadun nyaali buli mo radio dande donza na heba lawol ben denno ana bilto keddano ke men estata jara e do fastan alsisi
Les journalistes disparus.
Journaliste en Majube, Birama Touré, Nyali Bouli, Hamadoun Diko, Kan Olivier Dubois, Kawala Foukomi Andani Nouentafan. Kouni, Birama Touré, Ka Wanko Wundi Wadede, Dola Wol Saria. Kouadani, Kanko Olivier Dubois, Faiso Mindjimo, le vidéo Goto, Nyala Mohanda Oka, Wala Foukomi Andani, Wala Fou Kalto de Wide Kanyu Soutim. Nyali Bouli, Kan Hamadoun Diko, Fala Nyala Mohanda O, Beka, Wala Foukomi Andani. Madoum Etavede Moudoum Foumi, ngondi wadde imadraji mawdi yalla lambe leji ni be mimbaawi darnude koyde mudum e ana wada ko waawi kanyum endu yalla beedo yimbe ana heba yiteede le wakati jon o ka wala fuko mi andani be do luga goji ngondude wadede di mi nadda lambe leji ndi beedo imadraji mu en yalla beedo yimbe majjube be ana heba yiteede
retrouver les confrères disparus
Batu mawdo machu ko meeda do machu ko tawangal fuddan no beta ko to kayton na doma ton ben hejabe lamu politinkobe halnan en pelle hakkeji to monta en iko nande mudun fanda mudun woni ben tutundir hakkilaji yalla faw ben hawral kawral do gotum na hebe ben landini gal do kawrtal woni gouvernora kay merci corps bangal projet lafek mamadou koulibaly yo ben horojo fedde halnan en kay goto do yimbe le landini be kawtal gal kedan ko hanni kedjado amen to kayton mamadou samba jallo do fay sangal sisi
Il y a eu la tenue du forum local.
Au forum, wadi le cercle kai, bafulabe, kita, jema, nyoro, kan yelemani. Ande tati yade, sapo, leur outi. Tato ido bangal woni, kwaadani, region ajili, ngaro wadde, sapo e jayako yade, sapo e jeti, leur outno. Le loko mamno dirta chambre de commerce et de l'industrie, de l'amu kai. Jidangal yim fahe fu anayle mudu. Yimbe le gol nobe, l'amu leji ndi anahen, fayoto, kejabe, leide, sella, jodibe le leidi mali. Min noddi kayaabe bibbe leedi mali jodibe sella gombe le region kai to be tawa le leedi ni e mangal mudum fu min noddi amere en debbe min noddi yimbe kaboobe margal anya mudu woni faabaade e tewtude wartire jan nangondirgol hakune janyeli le region le moyere yimbe be fu
un contrat social
mutar golle balli tati men golloobe luptal ponje timbe aljumaare yabbiden de ardibe syndicaji di holti wiide mbenda bamtan golle hakki yontere yalla ben kaltidal dan heba lawul kanono suni wala ko bilti e pudi tan mutare nyande nogay tatlir out e wi mabbe keddan kanko gidal landure kanko ni secrétaire général syndicat ponje ko hani fatia da do façon alcisse
min gittino golle balde tati woni alal ba ay kamtare e aljuma to sofede sefede dina amen monno do ponje o be itimo do be nabi mo do gando tan min di sare o jabata min di min jabayi e gardiram dido bo min golli lebbi tati be mbala hopital to be kalno jobede ila mois de juillet ka fa hande on kaliti min kebayi dido bo do mumlaji hokka ponje tati do zero lebbi idi min Nayobo, your cat is good. Hande, three baby Pomoruku, and what a good at the point of Wawa is what the Yaru is Tagal. Ultimately, in the day, the Kanano, what the Kominkore Munko, and that I, assuming that we get a good minimum.
Kenyan kerete en robe ben ben yambini kaw ben yambini woni ko wiyete assumption denno dum wadi kenyan sapo e joy leru out benno dum wadi latike sababu temede ben gi mabbe taw hawrot ben dum wadi do wuji do hotogol jam leedindi bangal yewtere meden ben bangal coronavirus kabaruji coronavirus ben ardibe cellal e hultivide kenyan ben nyawbe taton beedi ken nayon chamtanama ko fa got auto heddike hen den no sapo njon ben leli ciudi dogotoro ana be do njombe ben nyawmun satti sanne tapane njo e jeddon kay na galle mun en na wudi sawrede wakat jono so dum fu fawrintama nyawbe be yo unyaaji sapo e nay tamre njagom e ben hakki unya sapo e njo nyawbe ben no chamtana be yo unyaaji sapo e nay e ku fawi ben kambe maybe be yo unyaaji ben yo tamre njo e tapan taton e jeddo bangal yewtere meden acti covid kedan ko ben aissata jara du fa tan usman nyarbul
jotamani
mali hebi vaccin ngaji Johnson Johnson ko buri palwe ujinaji temedere e chapande joyi ngol hugol etajini wadi don edum fawi do hakil ko vaccin kanan ko be docteur en lady med andi ndukki tajara video vaccin keso ana moddi e wendata e jamarande jalta yade pikawade fudde noga etati lewru utundo le o wattu goto bama kanko be hewbe anda yalla o vaccin nati lady med andi yoga bidu wana jabim be dun kedden ko kalifa goto hebeni do faccita ko mamadou samaseko
bama ko do wana goto fufu andani garangal vaccin keso lady america le mali do kanon no yoga be na pelliti wadde vaccin o wobbe kay fa hande hola ki kabaru pikiri covid 19
nak ma rajulus
ayna la min ka do rajo andan min do min landi naki pikade pikiru o wana mujudo min ka mi andana no feyi lady mali hebi pikiru nabbe to johnson and johnson min ka mi de landi sabi sakkade nyaw ana buri sawrude dum nyaw covid o ana nokkule de fu e tele njimi dum arande ka mi de hulno sanne yimbe faahi fu hulitino wiira sa pikike ala waawi mayde yi jamma dana waawi yorde jonka mi de yidi wadde
professeur yakuba tuluba yubino golleji nokku dido bo covid 19 to l'hôpital ponge o mutintini nafakaji vaccin
fa kalen hala pikir kina tawe pikoto do ona holi nyaw o tafo jonni mi de landini habu de nyaw o mi de bawi sawrude mo mi de bawi sakkade mi de wadan noddan o fewde yimbe be fu mi dogotoro mi de andi nyaw o ko wodi mi yihi yimbe fa hewi nyawbe tantanabe won wobbe be nyaw mudum o nyaawi sanne ko kanna mi jamande tan woni pikir o ana mudi be ngara be pikko de mojjere mabbe
ardi be cellal holiti wide waxengaji guddina doma leer warurundu
kada dana joni landol kedo tedo en goto professeur Dawda Kassoum Menta andi do kabaru ngeewi nyaw jabato ngol
yalla debbo kamin do ana wawi pesaden rewbe kamin be be deedi mudum yotti lebbi jeegon na lebbi jeenay ana wawi pesade tiddala fu wala hen min tayki ke jaati wi de rewbe kamin be pesetobe ana reena hore mu en yure nyaw o ana reena sukabe mu en du sabi sukabe be mi garta rimude be atawan yi jamu en ana jogi ko wawi habude nyaw o so debbo pesike wakat no reedi mudum woni lebbi tati wajibi kina o haybe so dum bettike ko tewtite hen ko ni woni rewbe kamin be deedi mu en yotti lebbi jeegon na lebbi jeenay hani pesede
do kadude acti covid handen ono etia bo hedade jukine fa handen teddinde wajodi docteur en quality en yalla den deno e nyaw coronavirus o
Sijo Tamani do Faba Muya gouvernement leader Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union européenne
sagrabe li kabaru jamel non raison nga yidem bientu sikaso ton wultama wiide yontere jabbine de jokolbe dende sunu bulu bleu kanye banko nim ben mudini diddere yalla hadde bonondaji jam kam yo golle mo yetti sanne ben hejabe lam region tumina ko ton wultama wiide ben mu ingol cuudi kesi gouvernora o fuddi ben yontere jabbine de maadi ndi yo do taruji jetti dido guldeji handi timude wattu december tan 2021 halfnama ben dental send ben entreprise ngaji ben jawdi mudun yo ko buri milliard goto kalsisifa mo itti ben KSW Mali yo bangal projet heftagul de jere le menaka antiminan kabaru di ben mi cito wiide si jottamani hibina dubi jetti alkamsare warwonde sappo jena liru out den no dubi jetti hukugul kabaruji ben e hewtagul ben e dawrude jodo halaji hakune malikobe den no dum jambinte e les maisons de presse do dum ne nyande aljumar warorende sagrabe antim takabaru jam men mi cito ba sar fuf mutade do bemal ami 3w.jottamani.org madu noddo no jamu 37320 do sede yotrame den magazine